knock 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 knock, give me knock knock at the knock knock.
Yeah, you heard about me, you baby.
Move your body like a snake, mama. Wind your body like a snake, mama. Move your body. Move your body like a snake, mama.
It's the haters' worst nightmare. Don't forget who played it first. It's none other than.
Yeah man, Abandika Kamuzu, the dancer rap Kanyama, straight out of Dangalagulu West, representing for DJ Lee, L-E-E. Yeah man, Mambo Mbaya.
Indoga Yete, Indoga Yete.
Yo, it's a boy Eddie Weezy, original, straight out of MoFi Entertainment, representing your number one DJ Wiki.
Gospel music. Gospel music.
Oh, Zambe.
Na yengalo tutina, tutina. Akuzina stamina.
Ah, mi te kufanyo bagi.
It's the UG Battle Mix Volume 7. Oh my, it's DJ Lee.
This is Hyper DJ's Entertainment from 256 Uganda.
It's DJ Lee with the Fresh Line DJs brings you the best quality sound mix.
To listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit. Listen, feel, meditate, lose yourself. Lights off. Speakers on. Turn this motherfucker up. It's DJ Nairobi's King of Spin. And scratch.
Move your body like a snake, mama.
Fresh gun boy, more rappers than that. They got you, DJ Ricky, 256 is the best DJ in the UK. Check it out.
L-E-E.
Hyper DJ's Entertainment from 256 Uganda.
Baby mama,
Cause you're pretty like Cardi B. Cardi B, where plan A, where plan B? Plan B, you can't believe so can get ID. In my iPhone, where Apple ID? You get me through my life, no tell the situation. Where answer, AI, you know who la question. Na kusi duwa la chiyite opposition. Okukusa nyusa, ewe my obligation. Ampita papito, muyita umamito. Ampisanga toto, pashito, pashito. My baby chiboko fimbo, yeah. She got no pimple. Baby gambo tabiriko, ya kowa wa people. Oh my God, love a body. Umano sana kutwala kuroti. Why not, nina mpochi. Mimi la kuzimbi robera ndiroti.
Real bad man, mafia in town. Aba nika kamuzu, multi-million gangster. Representing for DJ Lee, L-E-E. Ya man, mambo mbaya.
Shell L-E-E.
Yeah man, abanika kamuzu the dancer rap kanyama straight out of Dangala Gulu West representing for DJ Lee, L-E-E. Yeah man, mambo mbaya. Real bad man, mafia in town. Abanika kamuzu, multi-million gangster representing for DJ Lee, L-E-E. Yeah man, mambo mbaya.
We about to take it back.
the guard. Check her and say, papa, na hold your body. She man is a quacker, what a man. Bagara kuba mi kono jo. Already di mu kono go. Bagara kuba ba daddy bo. Already di na daddy yo. Bodi gen kubi samu timen kubi amiko. Masanyala zeka nkubida wakwanzi nyariko. Shoo, shoo, shoo. Shoo, shoo, shoo. Aishu pusha, aishu pusha. Kunkula bakonta ndipo kocha. Aishu pusha, aishu pusha. Kunkula bakosente menkocha. Pepe, you man, ya kusasura, we, sente zange, sona ya kusikuwa.
Yeah, only you tell in number two, sija kuchanga ngama tatu, jana kwa kuyanga tatu, only na tutu walisa patu. Ada shiroti, yalye gambu zotu roti, you're so damn hot, atetasa watu ransi poti. Nyamutumbi, yagala wachiri mpe kusumbi. Pini jori neyo kukundi. Uri wengi lawa mkuwa sauti.
Aishu kusha, aishu kusha. Mkula bako ndani kokoja. Aishu kusha, aishu kusha. Mkula bako sente nengoja.
Bagara kuba mikwano jo, jo, jo. Already ni mkwano go, go, go. Bagara kuba badadi.
Kano got my sources, ofomitabo fomi sati my sources, kugame my phone sources. Oh Zambe, furai ya mboza kuhe marira. Oh Zambe, rizibu vyo vye marira. Me mbozi ze kabia, mbozi ze kabia. Me ajiwe ye soza, ajiwe ye soza. Shifura, wena msanze nga kira. Gafute fene kwa sike ni ulai.
Oh Zambe,
beginner.
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 Oh Zambe,
beginner. Oh Zambe, Ozinango mularo womara kwepu vya vya kunwa Mutigwe woli na mpengoni Waiga mazino fumita masonso Madidi vem, madido dambe denda boda vem Meduli de madida kobo bira mwago jem Nezindo dobu dungu budi mwado deko te Oh Zambe Ina misante na mechancha mena Kakune ne migaza misana punya Ina misante na mechancha mena Kakune ne migaza misana punya
Kanuko masonsesi Ofumita wufumisati masonsesi
Oh afande, oh afande, izia, waraisanse achasira, dakuta figi ukiniachiria, kivera, dasare ukiniachiria, afande usipo misindaria, mini kamtoi, mini mbuzi chapa, mini kamtoi.
Alinipata na penga ndani ya nare Sema kula mabari, seyo nimelewa Sijielewi nimimikteif, kani mixa sijielewi Blue boy amenipata red handed
Nalia kama donkey, nalia kama me Aki afande, busi ni dande
Seyo macho nyanya, nyele ni dengu Busi ni jaba, chale ni jaba Kuchibamba, imefanya afande Yani bambe na ndoani wache, itabaki ni mukanje Oh afande, oh afande Suni wache, sini dande Seyo jaba iki katika katika tunakatika katika
Gospel music fresh.
Yeah man, a band nigga Kamuzu, the dancer rap Kanyama, straight out of Dangala Gulu West, representing for DJ Lee, L-E-E. Yeah man, Mambo Mbaya.
Gospel music.
To your feet and show you a
gospel match, gospel name, loyal kid, gospel met, loyal death, gospel war, gospel yet, loyal match, gospel death, loyal God, gospel fire, gospel match.
Hey,
hands in the air, gospel time, gospel vibe, we taking over, gospel time,
rise to your feet and show you ability.
Gospel music fresh,
gospel music.
Gospel music fresher.
Right now it's so emotional.
Gospel music fresh.
Gospel music so emotional.
Gospel music fresher.
Right now it's so.
Wa parola bon la witch. Wa parola bon yakum kurayera. What you la bon la witch. What you la bon yakum kurayera. Wa parola bon la witch. Wa parola bon yakum kurayera. What you la bon la witch. What you love on Yakum Kurayera? In Kai Beta Beta Mel Dong Biggy, Yomakungi White Team Bay Wepa. In Kai Beta Beta Mel Dong Biggy, Yomakungi White Team Bay Wepa. One copy yes, so when you're on a white daba, when you're on a white pee, when you're on a white cot. One copy la la, when you're on a white church. In Kai Beta Beta Mel Dong Biggy, Yomakungi White Team Bay Wepa. Wabahola Bona Witch. Wabahola Bona. What do you love on a witch? What do you love on Yapkum Kurayera?
Gospel music fresh.
Gospel music so devotional.
Nalo go anela, luni nali na kubo bakati na nela, kati no toka.
kadi yonzini sambazini achi Tulina lina kubwa kaka kili solidi Oya gala ule dwe ya gali Pali mochibozi basika mpali Apo atule kefi wetwe ya gali Pali mochibozi tusonga mbele Apali bama nyitu sina kuhamba tingu ina Google we ya gali
Jagala sarongo, jagala sarongo, yamani wensula. Jagala sarongo, jagala sarongo, jagala sarongo, yamani wensula.
Oh my, it's DJ Lee.
It's a boy Eddie Wiz original straight out of MoFi Entertainment representing your number one DJ Ricky.
Give me knock knock, give me knock knock, être nous nous. Give me knock knock, give me knock knock, être nous nous. Et qui me tire à toi, tire tes guimons. Hot, tire tes guimons. Et qui me tire à toi, tire tes guimons. Hot, tire tes guimons.
Nairobi's King of Spin and Scratch.
Mighty
tusunda paka wansi msanja waguru mkazi kare tula wansi ndongo kwe kunda sisigala waka elinga maginente kundanga wesika life of webate sigenda kwe waka elo sigenda kwe waka sheshe sheshe sheria nevi sheshe wemi mu elia sheshe sheshe sheria neva posi wetuli mu elia kucha 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 ebara jikule fetuja kucha 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 endongo webuganga kucha 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 ebara jikule fetuja kucha 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 endongo webuganga kucha kucha
katinko atako sutako na kubyo vazi ngambako zempako toli na sente gwembako oh oh sawa sawa tuli mchivira wachukuvira nze wekuchimira baby girl na stamina tonza nyisana kulira kuchidima sheshe sheshe sheria nevi sheshe webili mu elia sheshe sheshe sheria ni wabosi wetuli mu elia kucha 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 ebala jigule fetuja Tuja, 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 endongo webuganga tuja, 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 ebara jikule.
Kuna mulembembe, tulia bibo wosi bilengenge. We, vimbo chesitenga toku vye chiwowo, tosala kositenga toku vye chiwowo. Chiwowo chikube nga deire rutini, chiwowo chikube nawe muzei mutini. Chiwo, 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 every day kati tunabati. Chiwo, 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 every day kati tunabati. Chiwo, tukube ngugendo kusala zijini, budi stress cost ngaba nadini. Kusale kesite, ngaba salasini, 20 inches wansi ngaba tabuliki. Shades for confidence, wali wona, vite shate ninyevi weda.
Mwa, mwa, abe nkobo gona baby tege, eno distress mwa mwubu tebe. Tosa dasa gana kobe lukebe dansa la kuba wendele Chiwo, 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 chiwo Every day kati tunabati Chiwo, 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 chiwo Every day kati tunabati Chiwo, chiwo
Kuvimbo chesitenga toku vye chiwo Tosala kositenga toku vye chiwo Chiwo chikube nga deire rutini Chiwo chikube nawe muzei mutini Echiso sola miaka kabe mutini We Yo, alright. Jefu boy, take a sec, saku gambe.
Hello, hi.
Jefu ze, inga unyange ya kape Dubai.
I have never seen a such a nice guy.
Mwetu nulide, mwekuwe eye to eye. Bademu wona bagala kubye chiwowo. Tosala konsolonga tukubye chiwowo. Solo ikuwela wonga we kubye chiwowo. We, kawe kubye chiwowo.
Tewe tega to siya ngatuli na pss. Kabo buwuga, tetu mugema na pss. Na wenga tajivu nyevu nye pss. Baby, just down the water, puss, puss. Fena tu unyere makanzu nembu sudi. Fena tu unyere mizina nembi sadi. Solo zibuku tenani. Majaga, majaga baka lalumani.
Uvimbo chesitenga toku vye chiwowo. Tosala kositenga toku vye chiwowo. Chiwowo chikube nga deire rutini. Chiwowo chikube nawe mzei mchini. Chiso sura miaka kabe mchini. Yo, alright. Chiwowo chikube ngo kinda mchoyo.
Azina banyomera babukamu Bototo katujogamu Ebe kumbatwa mbala netujomamu Obagwe bakuchaye jjo
Sigwa sose
Obozira kweno zimalawo
Sigwa sose
Obozina newe kuwawo
Sigwa sose
Ekistande no surai
Sigwa sose
Oba ikisino musaba
ku Sigwa sose
This time we dancing again
Tolumia ex, tolumia balave Tijia turunda, turinga teza mkore ndongo Ekutu zembo zikutare Kari, zina nkulave
We, dalu ya shiba, mina ya noje Tukwata kumukazi, ngabuli na buswazi
Sigwa sose
We toto kabichukamu Asina banyomi rababukamu Kweze mesa zidugalamu Bi, 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 binobi
Sigwa sose
We toto kabichukamu Asina banyomi rababukamu Mwetu toka tujogamu Emi kumbatu ambala netujomamu kuba kweba kuchaye sikwa sose obozi da kweno zimara
u sikwa sose
obozi na newe kuba
u sikwa sose
one night standi no sura
sikwa sose
kuba ikisimu musaba
sikwa sose
this time we dancing again
wacho chakala ne mukagundi wacho vimba ne mukagundi kula vikulia mukagundi gundi gundi mukagundi tuze kola tuze ira ebyo kunya tobe tonya tobye ira
bega paba gula neve bagulira zenjoga nebamba sirina zempimba nesingali nezo kalina kweno saundi yo yalina natalina
Koba kweba kuchaye sikwa sose Kobozi da kweno zimara
u sikwa sose
Kobozi na newe kuba
u sikwa sose
One night stand no sura
sikwa sose
Koba ikisimu musaba
sikwa sose
This time we dancing again
sikwa sose
Kwetoto kabichukamo Asina
Entertainment from 256 Uganda. Turntables on fire.
Beware.
This is Hyper DJ's Entertainment from 256 Uganda. Feel
Yani ninavoishi to kama wanavotaka wao Wana habari zangu chajabu sina gazao Wani baba ishi hata waniweke vikao Hata waongee mana mdomo mali yao Mimi, inichukia nami nitakuchukia Mimi, usipopiga nami sito kupigia Mimi, beba goma langu na beba la kwako pia Ukichepuka nami nachepuka dia I am
living my life Achende nijoy Ukisikiza ya watu Hati ya mungu utobo Living my life, baby, I'm living in joy. Kiza ya wafe, ya kia mungu utobo.
Unanijua mimi?
Au
unanisikia? Unanijua mimi
wewe?
Takuwa unanisikia?
Asubuhi, mzigoni, jioni, tunakula bia. Kama unioni, sikuoni, ukiniona Kuona pia
yeah.
Unga unga mwana ndo maisha lozoea Unajifanya nunda mwenzako shabobea Ukileta mdomo swazi ndo nakutokea Haya leta adisi zako utamkolea
Wana shangana vimba Nazina atabia Nazio kama nushamba Ila ndo maisha kilo chagua
Aye I'm living my life Achende ninjoy Kukisikiza ya
uwa It's DJ Lee L-E-E
Give me a
sorry.
Feel it.
Yeah, I'm feeling it.
Feel it.
Mm. Allow me feel it.
Yeah,
I love you and you will love.
I'm looking for you.
I can feel like I feel the good. Emily, I can feel it. Ni bang bang.
Bang, baby.
Yeah, check it good. I'll give you long tip.
Beats by
Kitty.
Vampire, conqueror, asshole, preacher, my lecturer, my witchy, wikichi, madara, team colored with team colored we, call, team colored we, team yamoj with team yamoj we, sakola, sata, team yamoj we, team red good with team auto we, 11 VA2, team yamoj we, team colored with team colored we, call, team colored we, team yamoj with team yamoj we, sakola, sata, team yamoj we. Team red good with team auto juice 11 VA2 team yamo juice. Nakuangkuang, ano anyang mapat? Katakan yamo mera gang less than malu water care. For sure, I'm a real girl.
We nigga
don't good,
we nigga
no rasa man pon. We do I like a nigga man smoking weed. We nayo. Team colored with team colored juice. Call, team colored juice. Team yamo juice, team yamo juice. Nakola, sata. Team Yamo Jui, team red good with team auto Jui, 11 VA2, team Yamo Jui, team colored with team colored Jui, call, team colored Jui, team Yamo Jui, team Yamo Jui, Sakona, Sata, team Yamo Jui, team red good with team auto Jui, 11 VA2, team Yamo Jui, mera kara mera ke chogo, kota ka tang tang ke lua bobo, Doko pedo ke jogo Ewepo wea nyone kone agoe boko Gine liet ki nyamo ki nyonwe daba Bias maka pi gila nyamu chavo Pole pole gato pole
I'm gonna go.
fumito wa ita beba kame wanji
Fumita Fumita Baby sabura Kaji fumita 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 Baby sabura Kaji fumita Oiga manyendo Oiga manyendo kale Bibi mkwata kwa ya kesa niwa kasiro Okuma muero Okuma muero baby
Kudando, mbona siku cheki hizo bridge kala papo Rengwa miuraosha, rengwa nakausha Rengwa mina zamisha, lazima mashamsham Emoji za maji zina Sija mshika asha Nafadha kibonga Kanazo zaadi rengwa
Rangwa, wata na masti madi rangwa. Kude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki team sunasema. Engine nenda chain very fast adi rangwa. Wata na masti madi rangwa. Kude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki team sunasema. Engine nenda chain nenda chain.
Aluta irudi na isoze. Shisha mina dai kuivuta.
Adi rangwa.
How die boy maskini. Nanginyo unalia unadai.
Adi rangwa.
Tashi mikrom na mabzinga na mabila. Kitipa majani vaji nyuri ali. Kona kaibisha na mamkula mikitipa. Nona semu watabaki zidi piki ali.
Izi vitu tunadumu si record. Kwa nini tunaeza trend tena. Sina warena niko indoors wa renta. Tafteni mishale tutabangine. Hauna form unachengwa mapema. Sikuni leo kitu yote kuchini ya tenga. Hapo unazima unazimia kwa meza. Hii ni azimi uliza maina watenga. Bado mina repka warengwa koja kwa isi wana matauju vile kuweta. Kiona mina kesha nimejengwa nimejipanga na matulsa hadi kesho.
Rangwa,
vile umejibeba ndo utabebo. Akawe ni mjanjo unajua vile utajitenga.
Rangwa, wata na mastim adi rangwa. Gide zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki team sunasema. Engine nenda chain very fast.
Black Market Records
Victuele.
Yeah, Bahamas.
Fagamo, si unifunze kukashiana. Mium cheki from a far distance. Niko na macho na mfinya itana. Akifika hivi ni majokes laughter. Uongo na vile wewe kuwa boring kuruka. Ukitaka kucheka si uvai baika. We mpuzi ni usikio pelekwe na rada. Iza, alafu na mpeleka kichombi. Unamtolea kimoshi kindom. Aya, kiwake kiwake kimo. Anakupea down chini juu na back. Diracho ama Muse ameina. Nimkamba, huyo kwanza ndio tamkuruka. Namluya, anakulisha vyote. Unalamba sahani, unasikia budo meshi. Beshte yangu konga pedi. Beshte, beshte yangu sunda velo. Beshte, beshte yangu ni wafuaka. Baridi kidogo dani la jaba.
Beshte yangu penda wasichana. Beshte yangu teka na bana. Beshte yangu penda jaba. Akipata kitemeo anaipiga sana.
Harikles unajua siyo njagi madre.
Na jaba miu wanatukwa baite.
Na vile taxi nuboka nonsense.
Ndo ushike jaba uitaji license. Tata anagomba polite. Sunda kavelo zirunde ndo socialize. Tei lazima ubaptize. Mzika ikiisha ikuje mara ya twice.
Beshte yangu konga pedi. Beshte, beshte yangu sunda velo. Beshte, beshte yangu ni wafuaka. Baridi kidogo dani la jaba.
Beshte yangu penda wasichana. Beshte yangu kana bana. Beshte yangu penda jaba. Akipata kitemeo anaipiga sana.
Uma let me let me let me let me go.
Fake for Mecca.
King on Joe. Rabba on Joe.
Kuwa kuwa kuwa
on Joe. Rabba on Joe.
Yo, level up, samba, extra time. Don't you call her, mukozi lwa kubole mu vibe. Baden tandika butandi so kunyu mirror life. Chokanga kondo muna jera ide waka. Nebanga mba tota vibe. Don't you call her, eno cinema tujira velai. Mutima gunga mba tochiria life. Don't you call her, easy mighty si condom. Risky, risky girl, your body risky. Kondo besanga, tate kone whiskey. Kiss me, damn it, baby, kiss me. But give me kiss, can't have it for your kiss.
On yo, yeah. Rubber on
yo. Chimanyi winyuma.
On yo,
yeah.
Rubber on yo.
Yambala.
On yo.
Toloba.
Rubber on yo.
Kuba kuba.
On yo.
Winyuma.
Rubber on yo.
Yeah, toloba. No shame, yeah. No blame. Bola mbunyu masigala mugem. Tuli muvaibu olobe de kudem. Otunuri de visambi vya dem. Kateke kochi kubo chite. Oleme kukeji sako kolide. Okutame sate mesa, yeah. Na yeto gezesa, yeah. Tuwa kasoreza kuboja kwejusa. Yo, yeah. Whiskey, whiskey girl, your body risky. Kondo besanga, tate kone whiskey. Kiss me, damn me, baby, kiss me. But give me me kiss, calm down before you kiss me.
Onjo, rubber onjo.
Chimanyi rinyuma.
Onjo, rubber onjo.
Yambala.
Onjo.
Toloba.
Rubber onjo.
Kuba kuba.
Onjo.
Love you, ma.
Rubber onjo.
Hey, toloba.
Let's go.
Sasa nyongo tamide chochi monyiza nyo Wefula fane kubachala be Sunu wandifu kamula bewe Sunu kukomba topula Dite vinti vyoko la bifu olusi Katitona babire bireke Au tingirele psube Wagenze da Olisaka vipo sase Omulodi taba mundu Evi monyiza temu bakantu Zesi nyiza mulodi wange Yali na pochi wange Lero choli kumutu Ransonga ya fujo Manyechi kutesa kumutu Uliukule mire kumutu Lero choli kumutu Ransonga ya fujo Manyechi kutesa kumutu Uliukule mire kumutu Chiri chitia, chiri chitia Ave no chiri chitia Chiri chitia mugamba mutia Chembuza muli mutia Sanyo kitu bebulunji, acha fujo, acha maneno Wewe nyamanza, kuja pa kwanza Monganga popio baka mangereza Sakala kutafire, na vayo sivu de
Kuri mkanga agenda te, chila lule mela shisha
po Lero choli kumutu, ransonga ya fujo Manyichi kutesa kumutu, uliukule mele kumutu Lero choli
My God, don't you creep to your right from the start Won't I think I feel the same, girl When you booty, girl, when you booty, girl
Oh, baby, come up When you wind your body, let me run inside Oh, broke up, broke up Shake your body now,
got time, yeah
If you think it, that change dream makes me feel good
Got time, yeah
If you think it, that change dream makes me feel like girl You make me feel okay Don't think I won't be the kind of girl You're ready, okay?
If you don't have to get it, you can't get it. Like really, we know you on the pele. Take new
to mire na ye lira pire dit kwere yor pe tuero ku kin ma ya ye na mo ko me chalo ku ye wai ni ye chalo sara fina mi tu chalo sapa tina american high pier la mal chalo kangaru tu ora mot la pin ru te mo min ko kuri ma quiero cinderuela
Cause I just can't send man away. I didn't know how I was going to be. Never would have been a problem. I was going to be 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 a
DJ Lee with the Freshline DJ brings you the best quality sound mix.
DJ's entertainment from 256 Uganda. Turntables.
Call to my ex, Sitaki. Call most of them are very taxi. All I wanna do is party all night.
I love my life, my guy. I don't like anything when they disturb my mind. If you see me having fun, all I want is just say peace of mind.
Kulia, kushoto. Minataka watoto, kulia, kushoto. We popping them bottles,
kulia, kushoto. Minataka watoto, kulia, kushoto. We popping them bottles.
Omudegizeri nyaku debo, debo. Sasi davane pikira mubato, mubato. Diviange na kowe ntalo, zena kowe ntalo. Zena kowa travel, I'm a big boy, say sudia. Sente kani nari kumbia. Pate weba self service, self sania. Ulichi muchiri kiria. All them fine girls here. Kati nkola vinyumira. Sichere gana dunia. Abo kezi na wakumira. Kuchakama, kuchakama, kuchakame chiro, lemi sana. Kuchakama, 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 kupate nga basama.
I love my life, my guy. I don't like anything when they disturb my mind. If
you see me having fun. All I want is just say peace of mind.
Kulia, kushoto, minataka watoto, kulia, kushoto. Whip up in them bottles, kulia, kushoto. Minataka watoto, kulia, kushoto. Whip up in them bottles.
It's a boy, Eddie Wiz, original straight out of Mofa Entertainment, representing your number one DJ, Ricky.
L-E-E. L-L-L-E.